Gospel DJ Drops Volume 1 2023.
Hey yo, this is Francisco the Dancehall teacher and listening from my baddest and the maddest DJ. Naf the DJ, the baddest in the 254.
Aunge teko sami paro wete anabende ipara.
Yesu kitimoneji
anabende itimna. Aunge teko sami paro wete anabende ipara.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Osipa na sami paro miere wanabende iparwa.
Yesu kitimoneji anabende.
On Sipana Sami Paromine, one of Bende Parava.
That's
a call Sami Paravane, one of Bende Parava.
He
won a pinna Sami Paropinje, one of Bende Parava. One of Pinya Sami Paropinje, one of Bende Parava.
Yesu kitimoneji anabende
itimna.
Yesu kitimoneji anabende
itimna.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Masiko chunga ngama konya kedo ya yeruwa tuwinje yuakena.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Masiko chunga ngama konya kedo ya yeruwa tuwinje yuakena.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Kone tubiro koni tonge dindo ya yeruwa tuberi yoralwe.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Kone tubiro koni tonge dindo ya yeruwa tuberi konyalwe.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Para obiro kodi geche kedo ya eruwa tubendi konyalwe.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Para obiro kodi geche kedo ya eruwa tuberi yoralwe.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Pasigo chunga ngama konya kedo ya eruwa tuberi konya.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Ingama kagi kagi bobo chupunya simba bere mondi kedena.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Ingama kagi kagi bobo chupunya ruoto bere mondi konya.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Yesu kitimoneji anabende itimla.
Yesu kitimoneji
anabende itimna. Osipana kitimoneji anabende itimna.
Yesu kitimoneji
anabende itimna. Yesu na kitimoneji anabende itimna.
Yesu kitimoneji anabende itimna.
Iwinyo lima nadege pako ba. Hallelujah. Hey. Hallelujah.
Anabende itimna.
Anabende itimna.
Yesu anabende itimna.
Anabende itimna.
Goro anabende itimna.
Anabende itimna.
Yateko anabende itimna.
Anabende itimna.
Yesu anabende itimna.
Anabende itimna.
Yateko anabende paradala.
Anabende itimna.
Yesu
Anabende itimna.
Teko anabende para
mana do pay for.
Even your mana is so. You want to go near me, hallelujah.
The DJ the baddest in the 254 partition.
DJ Nas the baddest.
Kabisa, DJ Naf umeweza kize, machikichiki blau blau pulo pseleda.
E baba, baba pokea sifa.
E baba, baba pokea sifa.
Sipi chunya madene nyingelela, baba pokea sifa.
E baba, baba pokea sifa.
Deonge Yesu dacho mufugura tego pokea sifa.
E baba, baba pokea sifa.
Uruwa kananga
not the DJ the baddest in the 254 partition.
Emma Yesu Matimono Ratego Poke Asifa.
No, no.
DJ Nas the baddest.
DJ Drops Volume 1, 2023.
Not the DJ, the baddest in a 254 party show.
Give
Francisco, the dancehall teacher, and listening to my baddest and the maddest DJ. Not the DJ, the baddest in the 254 partition.
Toro, what I do, I be a whole little toro.
baddest in a 254 party shop.
is ever, man.
Ibirona, Ibirona, Baba, ni Ibirona, Kapinyo Seloya.
Ibirona, Ibirona, Baba, ni Ibirona, Kapinyo Seloya.
Yesu nani Ibirona, Ibirona, Ratego, ni Ibirona, Kapinyo Seloya.
Ibirona, Ibirona, Baba, ni Ibirona, Kapinyo Seloya.
Ruodho chango tuochena, amina nyalo baba ni birona, kapiny oseloya.
Birona, birona, baba ni birona, kapiny oseloya.
Odoko loyana, loyana mayalo na aratego ni birona, kapiny oseloya.
Birona,
unayo. Sokona, sokona matuome pile ratego ni birona, kapiny oseloya. Ajabu yo.
Birona, birona, baba ni birona, kapiny oseloya.
Ebura maono, osana ema yalona, baba ni birona, kapiny oseloya. Ajwokoda.
Birona.
Leke wasika, wasika manyero ya Baba ni birona, kapinyo selo ya javuna
Birona, birona, baba ni birona, kapinyo selo ya
Junga iti luanda, komanda ema vialo nyinge Baba ni birona, kapinyo selo ya
Birona,
minawa. Opedo mesembelena, wasika neno kachimo girwodhi, baba ni birona, kapinyo seloya, eba.
Ibirona, baba ni birona, kapinyo seloya.
Uchungo ya molwanda, komanda ema dialo nyinge, baba ni birona, kapinyo seloya, ajabu maono.
Birona,
usiepi chunya ni,
baba ni birona.
Oka olo chelela, amina ema dialo nyinge, baba ni birona, kapinyo seloya, baba.
Birona, ibirona, baba ni birona, kapinyo seloya.
Jiwijo higa paka nyasai magungu, ninyalo birona nyasai magungu.
Umo duga di coro pino se llega.
seko wila nani
Oh,
di koro pinyo seti eka baba
Oh, ba
Pinyo seti eka baba
More Flames Entertainment
Salomone, Kiotele loko ini siko pile usie Usie pane Pero kamano Gola magor ya chalo Wachi ni kapo dangima Pero kamano Tone gigure kagi paro ni ginyale Usie pane Ni duto rumo osiepane oh toche masanda neno tiempo e bau osiepane oh achaya duto neno tiempo e bau osiepane oh ochero lo tosembo sikele la kwaneno osiepane Neno sembo gikawasumbe Ose komia teke pinyi gipolo giwora Ose pane Ero kamano Siepa igola maboro Achini jata
Naf the DJ di pade sina 254
Aluongi ni kingi baba Aluongi ni kingi baba Yoturwa mae Yesu na maneno ara Yoturwa mae Yesu na maneno ara Nupinje ruodhi rumo eno siko Jotande pinje neto eno siko Ajuoke pinje to rumo eno siko Toneno tinga malo ya tine Toene muparo kie kawono Toene muparo munde lyete osiepa Yoturwa Yesu nani ya timinengo Nujali ugula magura timinengo Tukacha somo munde noni ya unge godo Lera lera Tukare Yesu wala mkude usumo Tuchong ni dingi ya pesa usiepa Kawono de chalo nade ya yore Jadie Adiera pinye mwadake nigenoge Tumama ni miero nyalo wei Tano nyalo lokore mawe To Yesu na masungo tukana weya Makatanyo la ringa tukano ringa Igolo nyingu mariki chedalawa Usipa timi niyango ya eko uno Usipa miyango ya eko uno Tukumi gola boru baba weya tini Kawona sungelela kipi wanga Atroveru mama Inyalo penjuri Ningani verango Tugimo miyo Atroveru ngechunye Tuana mulena ni Jodalawa Anyola nogoyo gura Edalawa Tunegi wachona kama Kwa tuaru pandi Tuine kunyoli kabidalau Tunegi riembagi mama Jodalawa Kata kumawadhi yebe okwangeyo Adiera geno norumo wachomu kanye Tomama na noto wea kenda Adiera mama nonindo wea kenda Adiera geno norumo wachomu kanye Kochomo iru sipi usipi ringa ringa Kochomo ira nyula nyula ringa ringa Kochomo iru wede wede sanda sanda Adiera na chakola mugipi wanga Kakwayo nyasaye wura na malu Tuchenga moroka nindo yodalawa Usipako na kama ya ewoda Aseko winji ulambio miyoko wono Abiro lende pinje dutoteo winji Tusama paro mwono piwanga wongo Tusama paro ero
Give it up.
yo, this is Francisco the Dancehall Teacher, and listening from my baddest and the maddest DJ. Not the DJ, the baddest in a 254 party show.
Yeah.
DJ the Baddest in a 254 Politician.